Friend bang bang in my head. Ine anti angawa, putin di bite arlelo sanga di lole. Kaja mamawa, disa yanga janga di sana di beze. Anti angawa, so I end up a soka sizinga teke. Koma di bite sininga jekwe. Anti anamfa, anamfa, anamfa. So tinayaka anamfa, anamfa. Anti anamfa, anamfa, anamfa. Zambili yanga anamfa, anamfa. Koma anti akango fusa. So auze kutinda choka po. Akango ziwa. Ine kwanga kwata, kwanga kwata. Anti akango fusa. Mwauze kutinda konako. Akango ziwa. Ine kwanga kwata, kwanga kwata. Anti mode, mode. Mode amavuta. Anti mode. Ine kwanga kwata, kwanga kwata. Anti akango ziwa. Ine kwanga kwata, kwanga kwata. Oma anti akango ziwa. Ine kwanga kwata, kwanga kwata. Oma anti akango ziwa. Ine kwanga kwata, kwanga kwata.
Musadabwe anti mode. Mana yunda mtenga ndiye pokona muno ketite ku abwe la mawa. Musadabwe anti mode. Mana yunda mtenga ndiye pokona akangodzuka mwauze kuti alindine akangodzuka mundi flasha anti akangofunsa mwauze kuti alindine akangodzuka eno mundi flasha
koma anti akangofusa tauze kuti ndachoka po akangoziwa ine kwanga kwata kwanga kwata anti akangofusa mwauze kuti ndagonako akangoziwa ine kwanga kwata kwanga kwata anti mode mode anti mode amavuta 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 anti akangoziwa ine kwanga kwata kwanga kwata anti akangoziwa ine kwanga kwata kwanga kwata
Ine kwanga kwata kwanga kwata
Koma anti akangoziwa
Ine kwanga kwata kwanga kwata